Dance on music.
Westside Music Block. Don't let.
Fly diesel, my diesel.
Team new level, high class music.
Mutima ukapwanyika, umavuta kumendeka. Mutima ukapwanyika, umavuta kumendeka.
It's the boy that
speak.
We buy the same man.
My baby, move on. Move on. And the man who speak.
And the man who speak.
Move on. My baby, move on.
They call me Ice. Check. Yeah, ati my baby move on. Chinja kocha pia mungani wa new dawn. Uyu mutima ukapanya suma mendeka. Manzi ukateasi ya madobeka. So nangu tipo zane wala fiza sevens. Iwe na inefia kwa kari. Ala just move on, aranda wako fit. So nangu tipo zane na vusi zangara semu. Nunga cheka tundu my dear che upemo. Kozi iwe na inalafia kwa kari. Twarisanga kaba nyuta tufuwa wakari. Sunga taura sanga mweka vye wikari. Kari.
Mutima ukapwanyika, umavuta kumendeka. Iwe fyapwa kale, kale, kale. Fyapwa kale, kale, kale. Iwe fyapwa kale, kale, kale. Fyapwa kale. Hey!
It's the boy that's
speak. My baby, move on, move on. And the man who speak,
and the man who speak.
Move on, my baby, move on.
Nika banda peka peka tapesha. Mutima wapwanya bakuli peripeya. Chema misela na lema kulila. Na tidekula ya kabie. Neka nikala kulipe maplesha. Malafu ya chongwa pamwanda nipesha. Shatapu kulipe voseka. Deka vato na tila ya yuma no yuma. Kulipe kutoba yoyefe wanama. Ukakamba kumenye na mpamo kefuna kovena. Nifune kovena. Nikondo ya rasha wawusha timenya. Iwe sela pela. Nipaseko distance mwanji na lema.
Mutima wapwanyika uma vuta kumendeka.
Isa siana kupemu.
Mutima ukapwanyika, umavuta kumendeka. Iwe fyapwa kale, kale, kale. Fyapwa kale, kale, kale. Iwe fyapwa kale, kale, kale.
Hey! It's the boy that's
speak.
We better than them all.
Move on. And the man who speak.
Yes, for your man, you need a black Sasha.
My baby, move on.
Yeah.
And the man who speak.
I don't know, I'm gonna post my 70. Need a soup, soup, baby, don't be my shit, chicken. J.I.
Sakota ijena JC4. Tu pose ya ngusugo na shato. Dani kashweka, nyumbo fupisi. King Arias Marenda levels, lukulu kuchalo. Jonathan ikaomba kuchalo. Wapuli,
palo. Downloaded from westsidemusicblog.net.